Watoto watukutu, wajukuu wa mtume, watoto wa kiuni. Tuliamua kuja pamoja tokea mwaka wa 1996. Na paka sasa tumefanya masingle kibao. Na ino ndio album yetu ya kwanza ambao tumefanya ndani ya Headbangers Entertainment hapa jiji la Nairobi. Uko fulani tumeletwa pamoja na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na bado tuko pamoja na tutaendelea kuwa pamoja, ndio haya mapenduzi yaendelee. Kama wajukuu wa mtume, ilibidi tujitume, tujitolee kiume, ndio kaya hip hop tuisukume. Ole wajui sahi mnajua, hii ndio album yetu ya kwanza kama UK00FLA9, ambayo ni upendo kote ole wenu mbeni, funzo laliotumba njia iwepo. Bado tunaeneza amani, bado tunaeneza upendo na umoja, bado tunajivunia kwa Afrika. Shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutupatia hii fursa ya kuwasiliana na binadamu wenzetu, iwe ni weusi, weupe, wa blue ama wa kijani kibichi.
Sure pop. Uko Flani stands where the truth is. We fight for love throughout the world and give the youth hope and lift up everybody with love from high above. Uko Flani is a movement, ghetto to ghetto, city to city, all over the world. Uko Flani this year of 2007 added me, Richie Rich, as a new member of Uko Flani. We join hands and forces with Headbangers Entertainment to give you a new album called Uko Flani Kaya Hip Hop. I thank God for our past struggles we put behind us to move on into the future of music, conscious hip hop. Uko Flani Kabisa.
Uko Flani Kabisa. Uko Flani Kabisa.